mbere yo kuvuga icyo mwibukiraho Venuste nifatanyije n'umuryango we n'abandi bose bamukundaga ijwi rye rikora kuri Radio Rwanda muri aka kababaro kuko yatuvuyemo. Nsubiye ku kibazo cyawe rero Martin Mateso gye twakoranye kuri Radio Rwanda namusanze ahakora yewe ninjira muri serivisi y'igiswahili we akora mu Gifaransa yari redacteur en chef w'Igifaransa genda umunyamakuru utanzwe hanyuma aza kuhava bashinga television y'u Rwanda ari mu banyamakuru bagiye mu mahugurwa mu Faransa aza kugaruka atangiza mu batangije televiziyo y'u Rwanda nanone ayoboye section y'Igifaransa.
None umunyamakuru Martin Mateso ngakoranye uko amubonye ku kazi ke nk'umunyamakuru yari umunyamakuru bwoko ki?
Basigaye bakoresha ijambo ngo imfura. Je navuga ko namubonaga ari imfura, ni umuntu wavugishaga ukuri ku kintu ahagazeho abona ko ari ukuri. Martin ntabwo yatinyaga kukivuga. Hanyuma kuba ari umuyobozi yari afite abantu ayoboye muri serivisi, ntabwo nigeze numva hari umuntu wagiranye ibibazo nawe mu bantu yari ayoboye. Navuga ko yafite ubuyobozi bwiza muri section y'Igifaransa. Mu mibanire n'abandi nkanjye wakoraga mu Giswahili n'abandi muri serivisi y'Ikinyarwanda nabonaga dusabana na Martin, ari umuntu useka, ari umuntu uganira, sinigeze mubona yarakaye. Nabonaga ari umuntu ukunda akazi ke, buri gihe akinjira ku kazi n'akamodoka ke agakora akagenda. Kandi ikintu muziho nuko yakundaga n'abana be, yakundaga n'umudamu we umufaransakazi wakoraga kuri ambasade y'Abafaransa.
Igihe mwakoraga muri iyo myaka za 80 za 90 n'ibihe bitari byoroshye mu rwego rwo gushaka makuru, uko wabonaga Martin Mateso yashakaga makuru, wamubona gute mu rwego rwo gutunganya makuru no kuyageza kuba yumva?
Nkuko nkubwira, Martin gye nasanze ari redacteur en chef, ntabwo yasohokaga ajya gutara amakuru kuko Radio Rwanda yakoraga yari ifite abanyamakuru basohoka kujya gushakisha amakuru bakayazana, noneho bakategura bakayaduha abakora mu Gifaransa, abakora mu Giswahili, mu Kinyarwanda bakayaduha. Ubwo rero icyo muziho ni uko yari umuntu wizewe na Leta kubera ko yari umuntu kubera umwuga we. Ndibuka ingendo zitari nkeya yagiye hanze gukurikirana amanama akomeye yoherejwe na Radio Rwanda cyangwa aherekeje abategetsi b'u Rwanda barimo na Perezida Habyarimana. Ubwo rero gihe icyo cyizere Leta yari imufitiye na Radio Rwanda ubwayo imufitiye bigaragaza ko yari umunyamwuga nyawe. Bishoboka ko ariyo mpamvu ageze no Bufaransa yakomeje ako kazi, nubwo tuzi ko hano ino mu Burayi kugira ngo winjire uri umwimukira kandi w'umwirabura si kimwe n'umuntu ukavukire. Ariko Martin yashoboye kwinjira muri televiziyo y'Abafaransa akomeza akazi ke, bigaragaza ko n'abayobozi ba TV5 y'Abafaransa baramushimye.
Ali Yusufu mugenzi umunyamakuru wakoranye na Martin Mateso dusezeraho uyu munsi, ndagushimiye cyane kubwa kakanywaye ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venuste.